yande joye min taji chapande tati habaruji studio kalangu fulfulde dimi alinjel abdul mun yottinta e modon sembe habaruji meden hande ni der mun ni en kalando hawrine battu joda haale chaka leede arkodartu duni fa hande duru widde tenere e domude ladde e jaay battu du gudun fa hande fudda kana do ni der hubere nyame dendan subaka o en kalando ni fa hande do joddino laabi narral chaka tawrabe lural nabi en chaka lenni tawat tonde e jonde der chakan taraje commune tondiki windi departement walam region tilbeeri yewtere pindinol men studio kalangu hande wadan do ko hala ni der dewtere kite leydi niger har ko darta fi ittude yonki ko hana der herare subaka o der hubere nyame denda ni hawrine battu joda hale chaka kampaniji e golirde tawade do jonde ko en fudda do du ni fa hande der hubere nyame denda ni har ko darta labi duru didde renude ladde e jaa e du ni fa hande tenere gondon nyama warde o enda mamadou isufu ardido labi kawrul jawdidi enda ni ko wada duru go enda ni holli ko kampaniji e golirde tawade do jonde ko en kandu no kani wattude jungo ko watta duru go enda gasa nani ko wi subaka o enda ni ko nafisa adam waddi firta dengal fulfulde
avec son potentiel
autade jawdi mun der ladde tawandi durgol e demal sigila awo ledde no tawda e yaadu yeso jawdi mawdon ndene faadun heba jawdi din bawde gomnanti e pelle balloje tan hejata kaano harto sengoji kampaniji gondi e jonde hore mun den sai to ngansita wattede hem ndenne batu joda kalen koromu woni andude e darjinde jawdi ngattetedi der sigila awo leddengol dum badda do majum ganyadi yeso hebe harto sigila on do fi dalila wonji tagol bakaji e singude kebal golle do fi majum
subaka wande ni der jangirde universite abdou mumuni hubere nyame denda ni dum fuddi battu lumo kollol burdo nyanyal du ni fa hande der kelol demgal islam e kolo ko indira dum der francire battu gudu ni fa hande asawe timota mu alla yar battu guder mu du ni fa hande ko nan tefe kan woni fi wadude fijoji kewdi firtude ko e himbe do domo ladde e jaay nani ko bashir janti ardi do committee cigeli do battu gu ndam wi ko fatima la yar waddi firta engal fulfulde
c'est un festival qui
no fijono ngato golleji ngenge der saru siji kawjidi filla jaye e ladeji kolati koromunu tindinde bibbe leedi do fido tanade jaye e ladeji fijongo tawda kena e hiroji tati kambe batti joda kalen didi yaade be denal andal ko balde nayi nambe yilaru ko balde joyi kolati leedi niger no tawa bene burkina mali e togo balde kewde ngadoyte der lokoloji di jangirde universite moñame libore e galerie tawaydo wodi batu o hitande fu wadete amma no way latade ngo egine mawuri yarede zender ma agades min awandu ko burta ledde hamre don der ñame ciagal majum min joddinam fedde tokki toy tonde hinade ledde den fato da mawni
jusqu'à leur maturité
biro ardido gomnati leydi niger ni der andinore mudum gonni wi'i ko ummaki lana piro arana ummido taw ka duni fahande hijjotobe be leydi niger yaade to andal leydi saudiya ko wi'ani wadan didi lewru juin du andan ni fabbinama yaara jiddi lewru juin du andan mo alla yar kampaniji duni fahande hijju hikagu andan ka en jami pabbinol gol andan wade dun duni fahande ngam butude dimma balde de himbe hijjotobe andan jodoto to andal leydi saudiya hedaade hijjugu andan fudda kenga himbe nabi en lenyi gondi e jonde der commune tondi kiwindi departement walam region tilbeeri gadi andinore juddinde laabi potal chakam en dunduni fa hande ko nan tefedere juddinol potal gal en dan kan woni duni fa hande hebude mosolo raf kejara hakkilu fukkingo go tawade chakan taraji de andani e guikale dabaji ko wona no wade illa hitane dubi ujuna didi e sappo dunduni fa hande de en dari dalila majum waddi ko mayyaci umaru tahiru lamido hamdallah o duni fa hande watti yade dan yaade e jowroobe do dotanaade laabi juddinaade andan ko watta potal gal andan hebo nani ko wi ko adam da wacci waddi firta dengal fulfulde
elen alla alla habbe mbangu elen alla alla doomu leedi ndi sogeji ni odo ni odo tampino sogeji jemme nyaloma de jem wala injata jese de jem wala induroita ndai de jem wala injata julirde dum fu jem waddi dum to no wadi ko maami raabe men jode ke jem hunde fu hebaybe be narra to ni wadi ko akunde men no narro rola dimi wadi dum mo en godi gacce onon talkaabe kakkillo don do ngey wuro gadon hawrin deji kalno nimbe neddo fu inno hore mudum
do lawol duni fa hande mbattu jooda haale wadangu do anden ni der hubere nyemeden den ni caka pelle hirnaange leda afrique darani de himbe dun duni fa hande fedde indirane foskawo wadi hawrina nodde kukkul habaruji gan haldude duni fa hande do no woni no wada caka gomnati leydi senegal e pelle darani de himbe leydi diendan gan ko watta duni fa hande himbe sappo e jo kan e mayi ko dudi du barminama nani ko komlam messi ardi do fedde den den ni wi'i ko tarnafude ahmed waddi firtade gal fulfulde
ko ƴewata filla politique leydi Sénégal ko sakiti ɗum fi fitina tawaɗo nder leydi Sénégal no nder hakkilloji amin himɓe baraɓe ɓe minen kolla metta ɓerɗe amin yahago e golleji hirñereji ko politique ko wonno waɗi minen gatta daane yahago e hoore e politique ha ardiɓe diina e laamiɓe fina tawa ɓe gadda balla maɓɓe gam wartirgo hakkillo fukkingo nder Sénégal gonga no deni golleji hirñereji ko politique no waɗe nder leydi to laabi démocratie woni dartaki ɗum waɗi minen gatta daane e keerol bawamɓe waddugo balla mu'en gadda balla mu'en yimɓe itta muyɗe ɓerɗe gollida e ko nafata leydi din minen gatta daane e fedde CDAO gollida e ñeñal e sembe mum dawra dabareji lobbi watta natoɓe hakkune gan dillude leydi din waɗira no yiɗira fi bonɗo o acci
yanna marna bi en fedde leydi Senegal darani de himɓe leydi di enden ni fedde de enden ni janci sanne ko woni no waɗa ton enden ni balɗe ɗe enden ni Dakar e nder huɓɓeje mawɗe leydi Senegal di enden caka asowe warde duni fa hande alal gal enden wakkati himɓe burtino hollude mettal ɓerɗe en jalli pene mo fedde de enden ni wakkati warnuɗo enden ni nder huɓɓere ñame de enden ni to hawrino goɗo on o yewtidi e tarna Fouda Ahmed nani ko wi ko tarnan waddi firtaɗe ngal fulfulde
Macky Sall avait droit à deux mandats.
Macky Sall wodana lawol tefude lamu de kile didi tam. O lamake labi didi. To heƴine o dilla yoppante woɓɓe. Kulle kewɗe o waɗi nder jaman lamuji makko didi ɗi ko laati jaccere heɓama nder mum. To ɗum ɗon min giɗi moƴƴinte. Woodi ko anduɗon sukaɓe ummatore kamɓe pelle jinganoji hakkeji ɓiɓɓe leydi fuu kolli nimɓe ko wonno waɗa. Duuɓi majjum ni komiɗen ɗon kawra e caɗale arto rafi gollirde gonga. Ɗum waɗi ko sukaɓe ummatore nde burti wiide ko kamɓe jamre e majjum ardiɓe hawsu ɓen do nooti. Ndenne kamɓe fi on ƴewta.
Tempérer la situation.
Ɗo leydi Niger ni de en daari jaccere ñamri no fuɗɗa warde e remoɓe hewɓe wakkati lewru men yaade ɗum fa hannden kettol ndungugu enden ni wakkati gese ɗe enden kettete nder wakkati o ɗumdi fa hannden ñamri ndi enden nder luuɓe gawri e bayeri misali ceede muɗum no ɓeyde nanngude ɗumdi fa hannden sappo e jeɗɗi lewru men warde laso e tati mayru nanino ceede ñamri ndi enden ni tawra nder luuɓe ɗe enden ni ɗe sima wonno ƴewtino ko min Ali Ñali Abdoul Mouni waddi firtaɗe ngal fulfulde
yontere sappo e jeɗɗi warnoga e tati lewru mai kibaru sarusi lumoji ñamre leydi Niger holli wiide ke gawri kañum e mbayeri e leydi ndi ceede mum ɓeyde ke seeɗa botoru kiloji hemre ko gawri no wonno ujunaji joyyi e keme joyyi e capan tati yette ke ujunaji joyyi e keme joyyi e capanɗe joyyi e jeenayi e tammal gotal ñamri ƴoji leyɗe goɗɗe kañum ka ceede mum soññayi to wonno ɓeydegol ceede ñamriɗi jiyaɗe leydi men ndi ɗum ba ko waɗɗida tawama gomnati leydi Niger no hen wallitude ɓiɓɓe wuuro dow sendande ɗum ñamri mere kañum e fande coggu ko yaafi yaafi ñamriɗi endan wakkati mo gonɗen o ata ñamriji kantani himɓe sabudu konda ni tewtoɓe soode ñamri ndi kañum e sottoɓe mayre fufotu ndene ɗum ɗo fu wari waddi ɓeydari hono ceede ñamri ndi filla gawri ndi keero leydi Niger botor kiloji hemere ndu endan to ɓuuri fu famɗude wonana ujunaji nayyi e keme nayyi nder luumo junju région mo Dosso tawamadu konda to ɓuuri fu tidde kam wonno iferwan région mo Agadez botor kiloji hemere watto ujunaji jeɗɗi e keme ɗiɗi
asawe bittiɗo ɗuni fa hannden feni fut fedde leydi Niger hawjine filla fijoji latol balni waɗani kokkoɓe habaruji e ɗuni fa hannden adoɓe natte fijoji ɗiyenda ekkentinoje ɓeydude andal maɓɓe ɗuni fa hannden har ko darta laaɓi ɗiɓe mbawi nawtorade gam natude sigilaji ɗi kaf waɗoyta nani ko Suleiman Mohamed ardiɗo fi yettinde habaruji dow inde fedde de enden yaade himɓe wi'i ko Salamatu Kadir waddi firtaɗe ngal fulfulde
la nécessité de faire
ko jayi gadol e kentinan gol ni wonno min tankitino latol bal na wadde der duniyar ko lati fedde leydi Niger menana yaha fottoide hokkobe kibaruji do fijoji pirto balli e be kebe chadade sanne yaade fottoide e batto on enda dundu ko waddu woni talkuru ko hokkot naata wada batto enda kanyum woni ko sattobe wakkati ko talkuru nune ne tiltina tawre dum heba naata le batto ton jia ko wadi kandu yottina yaade hettintobe dum e yewobe mudum hawtade e jangobe ko jomu winde to do fikki baru on don nenen dum du konan do wawa heddene se wala talkuru dum laabi wor ko tokkete ko talkuru dum hebe sana jom wada talkuru mudum gollal kokkol kibaruji dum wada talkuru mudum on carte d'identité passeport dum wata ko hokke talkuru dum enen do ko yaawi e wakkati haani hokke ndem dum sabi min kawro ko be kibaruji difa min kolla be da fakka talkuru dum enda yaade gollal gal be gondi gal
plus en plus autour de tout ce qui est organisation et sécurité des manifestations.
Kenga alal ton ni Baku leydi Azerbaijan fijoji taekwondo ko leede duniyaru timmina wadude duni fa hande fijoji di enden waddi ko wadobe taekwondo bibbe leydi Niger jeegom jeey to fijogo enda amma wala duni fa hande kebudo tammal bar jari der mabbe Nuruddin Isaka Kantan hebi yottade feccere nayabere fijoji di enda dun duni fa hande chaka be gade kiloji chapande jo e jeetati yehube do inde leydi Niger di enda ni to fijoji di enda ni nati hawrine de world taekwondo wadi der wakkati fijoji di enda gonano gadi. Ittude yonki ko hana der herare no gacce non de laabi na bi en datti dewtere kite leydi Niger jukata tude duni fa hande yonki ki andan ni waddi ko maire Ali ko maître Ali Moussa commissaire priseur non to andan der suudu kite mawnu region Agadez den ni famtini do majju nani yewtere makko ko Anissé Karim waddi firta de gal fulfulde.
C'est deux infractions prévues et punies par la loi.
Gatchaji dit non, il a bissaria du coto domundo. Nous et du fahande ni warhore hensa ne wa a. Wano neto yawa joni do muya de mundo. Say fi a got pir de enda yotina jomu maide. Then ne neka undo no wawi warhore hensa ne wa a. Gapit de enda kawari jomu. To no wi'e du fa hande ni war hore de muyaka dum woni anniyaka nonni misali ngon on awja mota na yara na handri mota yara fu mota ka kulle mum fu no kibbi jo mota on tokki lawol mum to han tokkude no dogginira janjam gacce fola e mota ka endan sey no yaha fa goddo falo don mota ka fi'a jomu jomu de mayi dum wi'ete wargo ngo anniyaka nadu kondan ngulu wadi sey le ngulu ngu endan nedda mayi tawe ngulu ngu endan sottiri jomu ni non muyay wadde ngulu ngu anniyaka goddo ma hen enda fulata ke war hore de muyaka de anniyaka se tawama ni ngulu ngu do bofi wadna do sottagol yite ni wadni endam ko jomu muyay dum wonno fa handen war hore de anniyaka de muyaka non do gacce non du ko lati ngaddo gacce on muyay ko wadi
de commettre l'infraction en ce moment on parle d'homicide involontaire.
Ittude yonki ko hana neddo heri non no wodi jukkol go neddo jukkante ga majjunna
ya ino pen ya ino poursuite également
no wodi jukkugo kanyu e nyamgol tare ko wadente wodube dum be fu dum wonno sen taama jomu wadiri ni enda gacce odo ko muyayi no wayi nangede lebbi didi yaade hitande yonne ujunaji nay yaade ujunaji chapande nay naadu konna gotel e majjum gan jomu wana hensi wad dum non sen jomu hensi du konna ko wadi gacce onon to jomu no wayi nangede kasu lebbi tati yaade duubi tati yonne ujunaji nay yaade ujunaji chapande nay so tawama du konda ni mayde wadi der majjudo henso wad on datol kemidide chapantati e jeddi gol suudu seria leedi Niger holli wiide kese non wadi jomu darnama do mbaro himbe suudu seria kan yewoto no gacce on foti tafo de ko seria on joddine jom way nangede kasu duubi sappo yaade duubi chapantati naadu nangire kasu ngu enda do kero yonki mun na nangge kasu hirsede ngado gacce
le meurtre on applique la peine de mort et l'emprisonnement à vie.
Bandiraɓe tinaniɓe habaruji studio kalangu e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen timmata mi accan gungu Mamadou Dantani yottina habaruji e hawsankore.